This is the Mahikeng FM podcast.
Be di khona ka kwano jalo Dr. Tumelo Leo motsetla go mpieno re tlo go di a tlhatlha re di sekaseka. Re consulta.
Consult.
Are prescribe ela. Ta hola mo mosong wa tsela go mpieno. E ja ka re tsene jalo mo pakeng ya Mariga. O siame dog, good morning.
Easy just hello. Good morning lady Musa, good morning brother Don. Good morning to Barrett Babantle.
It was
a nice opportunity. But obviously, it's always a learning opportunity as well. So, just to at least let the little bag cat out of the bag, kintiki tutela kopeli. Further, super specializing yana ka conditioning ya di neurodevelopment mo baneng. So I had to go ke go dira kanya research yana. So
tuto ga e fele ne.
Haso re tuto ga e fele. I think interest for I want to know more and I want to do more at this particular aspect ya polo. So it was just an opportunity la go bona batho ba ba dirang dilo tsa research, because gore re kgone go nna le melao go establisha gore okay go tlhokega eng ga go tlhokege eng. We need to do the research re bona gore dilo di dirwa yang, mo rona mo South Africa ga nke re collect enough information. Ga ntse ga re fa di data, re fa di estimates or defect or whatever statistics, e be le gore re fera ko tsa dilo tsa ko moseja mara re se nna tsa rona sentle tsa mo Africa. So it's good to go out and see re bona gore rona re tsaya yang information e leng applicable to rona, not batho ba ko ntle kwa se gore re ba akanya yang what we have mo mo.
Nice one.
We have to have who's going to fix our continent for us.
Absolutely.
Thank you.
Absolutely.
Ke rona le re motho a dire.
Keep on keeping on, doc.
I'm encouraging everybody who is on this soil to do the same. Go botlhokwa.
Eh, Don. Eh, lwena ke rotla joina.
Eh,
no, but lil na la dira mean in your way. Sele se dirang every daily broadcaster. You're
we
giving
do.
People information, yeah, what is happening in our own backyard, which is important. So in a way as well, but you reach out. Kana batho ga gona access ya go ya information ya go communicate. So you're providing a platform e leng gore locally re kgona gore re tle re kopane re kokwane and then re nele that information in ang available. So you're doing great job as well. Oh, he e batho ni pendi be che man.
Oh yeah, nyaru. Ka di sitara. Ka di sitara.
World Heart Rhythm Week, Dr. Jalo ka pelo gore o itse jang e pelo ga go e bita sentle ya ita
Basically, pelor nena le motlakase wa yone o ile gore thusa go nna le that regular rhythm e make sure gore madi a tsama throughout the body sentle supplied and circulation address sentle but every once in a while go diragala gona le the nodes in our heart tsene gore di responsible for that contraction ya the ventricles le the atria ke di tsone di kamoretse o ke thakgata di tsa di kamoretse le gore madi a tsana mo go tsone and then aba gona go pusha madi out to the body or to the lungs gore gona le oxygenation so sometimes go a diragala gore motlakase o ga o tsamae the way o tshwanetseng o tsamae ka teng can be disturbed for a number by a number of things what controls it or makes it gore e bereke sentle properly it's a number of things gona le yone hormonal things that can have an impact on your heartbeat ga itse kry gasto le in love or gona le anxiety nyana ebile tsa fast but it's still regular then ha e le gore nako ngwa ga tsela gona tsididinyana it tends to slow down a little bit or certain drugs can also make it go a little bit slower but it's still regular so arrhythmia ke ga ile yana motlakase o yana o sa tlhola o shuta sentle yana no contractions etse di sa tsamae as coordinated as it should be and obviously that has an impact ka the way madi a tlo go fitlhang ka teng kwa tshontseng a ye ko teng and also obviously ha o sa tsona le mo madi a sa fitlhing sentle teng o ka fitlhela motho maybe a nna le problem ya go idibala ba ibitsa syncope because yana no go sna enough blood e tsena go tlhogong I mean go go bokong or other symptoms as well mo mmeleng so it can be caused by ha gona le maybe motho ana electrocuted motlakase tswang kontle o botsena and then how feta mo pelong mo lo bo disturbana le that and then bona le arrhythmia bo idibala it can be so many other things but it's not hasibulwetse on its own ke a symptom ya gore sengwe ga se dire sentle so gona le body heart block as well mo no gore gona le problem ka muscle stapelo therefore communication ya motlakase o le from one place to another besa diragale therefore be go heletsa gona le that discoordination maybe ha let's say it can look like motho o jaiva nga sa itse go jaiva matsogo a tsamayana but maoto a tsamaya in another direction ka di ka di rhythm different rhythm so when that happens let's say o itse go jaiva sentle o motho o le go itse go jaiva sentle go nna le problem o segega like in your waist and then suddenly ya no maoto le matsogo a tsamaya differently so that's basically what it is so motho tla nna we diagnose ha bona ntse o check up house gore ha etsa mae sentle re phela ntse o reditse the best thing to do is how be la like gore gona le something like that ya go nga ke gore ba gona go dira an ECG and then that is a machine e le gore e measure the electric currency ya your heart and hear your heart and then re gona go bona the rhythm sentle then we can see gore ke gona le that discoordination otherwise maybe doctor ka refera gore tsama o go checkiwa o dire cardiac echo re gona go bona gore a contraction e a ya dire recently I got one it so things that can cause it how na le high blood they seem well controlled how na le gona le some illnesses cardiac illnesses but mostly because it's amisa na le the muscle ya pelo o ka tlhela le because maybe the muscle ya gago ha isa di recently then o feletsa le o na le di arrhythmias but as a diagnosis o itirang wana o dutse go ga o re o ke re phasa ka ga isa mo sentle tle ke go consult but obviously if you pick up something abnormal yes go and see a doctor o dire an ECG so that ba kgone go measure motlakase wa pelo ga gago
ga ile nna doc ke le mogolwane jana ke kgona go utlwa gore pelo ya ka e tla e modie ga e tla e betsa ka bona ko pelo e ga e betse sentle jana motho a ka ipotsa gore mo ngwaneng ra go lemoga ka tsela le mokgontseng jang bothata bo bontseng jana
naturally gona le reference values tsa gore pelo ga go tshwantsetsa me ka re me kana kang dipelo tsa bana especially the younger the child the faster the rhythm ya ngwana and the important thing gore tshwantse ne coordinated ne pupu 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 isana pupu 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 like that so ya bana it is quite faster than ya bagolo but how maybe sometimes how ga ngwana gore re ish mama e ka re pelwa ka kare kare ya fofanyana mo mafatlhanya ka like it is like a little carrot shaped animal le ga go sia then o ka nna wa retsa o tse o check a pulse mo ngwana ngwa one day re checka ka potlase ga mo gaufile le go afe mo like said the breaker and then o motuna nya no ka nna wa retsa this one we'll do this one the radial one or the carotid one but the carotid one problem go gore mo ngwana ngwa monnyane because go se stipinyana o botobetsa thata ka ntotswala e we ngwana ha se tlo la he
yo
so you need to be careful but you can try listening feeling that pulse or o shebile watch o bone gore okay in 1 minute e bitse ga kae pelo gagwe then gore a isa ma regularly or not obviously ga se tsetsa ma bo bilo bo 70 bo 60 that's called bradycardia. That's a bit slow. It's not as fast as it should be. More warning. So you must go over to her ana in normally or not. There's reference values to the following. So check it out. It's not the way it should be. But obviously, once you pick up something abnormal, you go ngaking or you go clinic. You go confirm it.
Oh yes. Hey, look at this.
Hey, and such a beautiful thing. Hey, it's just a problem. And hypertension and all those other risk factors can affect the muscle mass yapilu and then obofeleza only those complications. So bo high blood bo di risk factors yaka bo excessive smoking.
Cholesterol. Cholesterol.
Lifestyle as well. Yeah. Those have an impact. Being overweight and obese can also have an impact. So it is important for renery check regularly. La house alwali. Marowe hello gore ba ne ba go tlhatlhoba go bona gore ga go sepe se seleng out of place.
Absolutely di apiritsiamo.
Amen.
All right. That was on Heart Rhythm Week. Mefela re kaile fa gore setlhatsa mariga doctor ntse ke ra done fa kere bo mama batle bare o itse high flu ya creche flu ya creche tlantletse go malwetse ana gore ge ile mariga jana bana ba rona bana ba bangwe ba tsolla jalo ke go ka tshabella jalo ke malwetse ao re ka amara simola jalo ka yone common cold ra simola ka yone flu gore o le motsadi when should you be worried gore emare nka teke se bakanyana ngwana wa tshwere ke flu ga go tle go ra fole o nna betere mari fale inkarya bua gape.
Okay, so go gotlola it's a sign ya gore there's something irritating the airway, so it can either be because of an infection or it can just be because of other things. It can na gore maybe go tsidi thatebele gore airway ga go be gatselanyana be gotlola. It's normal or it's quite an expected thing gore bana ga bantse ba ya crash wa go nantsa gotlola kgapetsa kgapetsa ga ana le infection, like for instance mwana wa mama ya nngwa na o gotetse ga a je sentle e bile go na le mamina nyana elelang and all those things re ka mosimola ka an antibiotic. Ke nkile ka bua once gore antibiotic re na le the ones that re di use and believe gore this is a commonly acquired infection e le gore it will be sensitive. It will respond to the antibiotics. However, re na le so many superbugs matsatsing a mone gore le yone common antibiotics tseo ga di tlhole ka re di le effective. So o tlhole le gore o fiwa something se se leng more broad spectrum. And obviously yanong le duration e ne re tlhola re fa for yone e le ya gore maybe ke ma 5 days or 7 days e ka re dira a little bit longer.
Okay.
Even after treating the infection, coffee eo e ka nna ya nna teng for another 3 weeks. So e sa nna gore ngwana o nole antibiotic mara yanong mama wa complaine re haba teng o nole antibiotic last week or 2 weeks ago mara sa ntse a gotlhola. It's okay wa go nna ntse a gotlhola hela yalo. We must remember gape gore ha o ntse o gotlhola o na le all those infections o tshela mo mabogong ga o etsa bofeletsa o tshwara dilo teng mo sekolong and all of that. Season ya rona ra itse gore setlhasa sa rona se batho ba tshaba go tlhapa mabogo ka gore metsi a tsididi matsogo a go gatsela. We still need to continue ga go nna ntse re sanitizer anyway. So yanong nagana ngwana ke wa gotlhola la o tsetse mo mabogong dirang o itse ba rona mo motho o tshwara dingo ka menwa ka matsogo aba a tshwara dithoisa tshwara surface wa lwala o ya gae wa go dula ko lapeng gona le ba ba setseng mo sekolong
ba sala ba
ga go kolomakiwa sentle o ha go tlhola go sanitize like before. I kere gore that's what it is, but it's one of the things ka fa ya no ba le ba ita ba tshwara ba lwala ba ya gae o le ha boa o betere ya no o tsena mo environment eng le le gore go setse wa re ba e yo ga ya diriwa. So you know, it's important gore o ba kope ko Christian gore out le nne le ntse le phumula di toys tse le gape le di services tse le gape, because ngwana ke o tshutelwa infection sa bo 3 yanu ene ka re ga nne botoka. So those are some of the things. The cough yone tlo nna teng, it's a cold season. Ha ile re ngwana wa di asthma le wheezing yana ya go nna teng mo lutlhono mama gore re bile gona le wheezing, but gona le bo di other infections tse le gore for instance gona le bo pertussis tse le gore motho o gotlhela aba feletse ka re wa hupelwa gona le bodi tsone bodi whooping cough motho a gotlhola ba whoop e fela ka whoop gona le di barking cough motho a gotlhola bile ka re bogola ka rentsha. So we should just be careful of this bronchiolitis itlo go nna go dimonyana amongst other things, respiratory zone infections. So and it's not just corona re tshaba ke corona ke influenza ke bo adenovirus ke bo metahuman virus ke bo whatnot go gontsi, and unfortunately we're not vaccinated against all of them, especially bana, but at least how ka kreya vaccine ya the influenza one e ka thusa go protect against the other ones.
Alright.
Other precautions ke tsone tso tsa gore, you know, give supplement e le gore thusa go booster the immune system, make sure gore ngwana ga go krele meento ya gagwe, because it may not prevent gore aska lwala, but it will shorten the duration ya the illness, or it like dira gore go skega na le the complications that are usually associated. Mm. And then gona anong the NICD, National Institute ya Communicable Diseases, release communication ya gore go identify le di measles cases gape go Gauteng. Again, that means we need to be careful, because we've had measles outbreaks before in South Africa. So this could be another something selong gore might be brewing. So those precautions need to be taken. Go socialize, let's just minimize it for a little bit until go futumala later on in the year.
A kits a go botlhale dok go ka tlhaba ngwana moento wa influenza jalo ngwaga le ngwaga jaaka
rona le ba. It is important gore tla bua ngwaga le ngwaga, because strain is a thing sa change. So they identify the one in gore cause the most illnesses because there is one to fall. It's not like o ka slabela tso tso di dintsi thata, like there's many variations. It's one alone COVID. There's too many variations eventually. So o tshwantse o tlhabelo e leng gore at that time go tlotse meento ya teng. So go botlhoka. I know gore batho ba na le gore ga ke go tlhabela because ya go ntshwarisa flu. But it actually helps to shorten the duration and also reduce complications that you might have as I enter.
Doctor, khona le kgang e go bukhutlong ene gore go tlhogote ga o setse o tshwere ke flu ske wa re ba go tlhabela flu.
Ga o itse gore o tshwere ke yone influenza ke re, khona le matshwao a go bontsha gore you have a respiratory tract infection, whether it's viral or bacterial, but it does not mean gore o tshwere ke yone that particular flu. So don't assume gore ka gore nkile ka seke go tlhola tla re gore ke seka tlhabela. If you can go, especially batho ba na leng immune system e le gore ya fokola, ga o itse gore na le mogare wa HIV and it's not well controlled, ha ne mo treatmenteng ya bokankere, ga le gore na le malwetse a dirang gore like bo diabetes ba dirang gore immune system ya gone bokwanyana, go and get vaccinated la ga o kile wa nna le yone matshwao ao.
Alright. Yeah, but it's agore na ke kolobile ke tswe na motso.
I know.
It is Jana Maru.
Yeah, ke se tswana dog. Na ke kolobile ke tshepa moretsile ene kola penga kolobile. A wana kolobile motso.
No, ke kolobile, ke kolobile. Yeah.
Ke tsama gore ke kolobile nna ke di metse hela.
Na kwa na re kolobile tsenga kere dog. Wana o mo kolobetse.
Le mororo se Johane.
Eh nya wa me ke tsa jalo gore ke ka mokgopuisa rona e tsamile ka gone le Dr. Tumelo Leo. Dr. le bogetse tlhana kwa go ka jaaka gale le tshedimosetso re tlalang le yone beke le beke ka kwano.
Ke a leboga. Amen.
Amen. Dipuisano tsa gona le Dr. Tumelo di gone ka ko The Mahikeng FM app under podcast. So ka golagana jalo le tsone ko o.
You've been listening to The Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform. Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Secret. Cógetelo, se lo bajo.